El Shaddai yuko hapa, fungua moyo wako yuko hapa, tenda miujiza yuko hapa, Bwana wa majeshi yuko hapa, Elohim yuko hapa, fungua moyo wako. Everybody say, said one, two, three, come on.